Nizo boy. Nimesota sana mpaka nikadata bwana. Hadi kitaa wakanita chokora. Kisa mini nazaga nazuga kwenye mitaa. Deira inashinda njea. Eti wananicheka kisa mina uza ndizi. Wakatukiwa cheki bado wanapiga mbizi. Maji ya poshingoni bado wanatapa tapa. Wapambe nuksi mbona mnazingua. Kutoka kimziki eti nitumie ilizida. Mnafeli wapi? Nikikosa leo utanipa shingapi? Life is a good, maisha yanasonga. One day, God say yes, one day. God say yes, one day. God say yes, siku moja tutashinda sote. One day, God say yes, one day. God say yes, one day. God say yes, siku moja tutashinda sote. Asubuhi kumekucha, shuka nalitupa. Maumivu ya jana siwezi tena kumbuka. Nafanya nachoamini siwezi kukurupuka. Nikikosa leo labda kesho nitapata. Niaje wanangu wa maskani, mishe zinaendaje? Vipi michongo leo tutapataje? Siku itaishaje? Usiwaze wanangu, tupigeni kazi tuwacheni majungu. Napata laa sana, ai ai, nikikaa na wana. Ai ai, tukipea na utani. Ai ai, nasoli za ujana. Napata laa sana, ai ai, nikikaa na wana. Ai ai, tukipea na utani. Ai ai, nasoli za ujana. Jo, mchaka mchaka, mchaka mchaka, mchaka mchaka, tucheze wote njo. Mchaka mchaka, mchaka mchaka, mchaka mchaka, turuke wote njo. Mchaka mchaka, mchaka mchaka, mchaka mchaka, tucheze wote njo. Mchaka mchaka, mchaka mchaka, mchaka mchaka, turuke wote. Jikubali. Jikubali, never give up. Oh, jikubali. He's a boy. Ego music. One day, God say yes, one day. God say yes, one day. God say yes, siku moja tutashinda sote. One day, God say yes, one day. God say yes, one day. God say yes, siku moja tutashinda sote.